nifungia. Asa nanzaje kujichomoa, nanzaje kujikomboa. Ishara shara ya mapenzi ulinionesha before, toka uja kuwa wangu my love, toka tuko marafiki my love. Ulinionesha maupendo,
umenimaliza, umeniweka pata, umenifanya pazuri mama, umeniweka pata ma. Hakuna shida ukinichuna mama, ila kuja kunichiti mama, utaharibu utamu
ila na enjoy, 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 na enjoy,
ila na enjoy, na enjoy, na enjoy.
Alata yake tamo sale ikae kando, ameninjaza mafuli bando, ameniweka kwa roho ndani ya roho mie sifurukuti. Ulivoiva